kajja kabaka eno maziga na biwobe anti faba nabo kwafuka demo muze lero ntuse nabubaka bawa mubako mukuru kabaka omutibwa sabasajja abantu bo bantumye bino kasoke kulanye biso byesonyiwa nyenza ruga jowo mutima tata muzukulu wakakete bale ekifa munyanja omubuli yakimanya ngomubala gwango mumulingu kutte kuŋŋanyiza bwino lipooti ino byewulira nebyotomanyi bino byabifa munyanja yo kabaka tata wulira bineno bintu biki biyiteno bewatuma okutujuneno tata begatta n'abali abatutulugunya tata wulira bineno bintu bingi biyiteno bewatuma okutujuneno tata begatta n'abali abatutulugunya saabasajja abantu bo bafa babatulugunya bali makomera okuba omuganda mu buganda babuyita busosoze musango mukulu ettaka bali babesoma kuligula ebitebe byabasajja babitwala bewatukwasa tukwasa ensonga bakukuta nabo misana na kiro saabasajja tenoolulimi lwaffe basinzidde besomye kulukuba mu masomero emboko bazibakuba babakyayise eggwanga lyabwe tebakyagala tugiyite buganda bagiyita sentulo manyi obiwulira akanakulya kamenvugo bwekajja saabasajja mabuje gabula tata wulira bineno bintu biki biyiteno bewatuma okutujuneno tata begatta n'abali abatutulukunya tata wulira bineno bintu bingi biyiteno bewatuma okutujuneno tata begatta n'abali abatutulukunya batuboola batuyita basosoze mu bifo by'ensonga tebatulonda kyokka basajja boobalya n'abeeno ebyo bye biruma abantu bo ekinuma ffe tulina majority minority netufuula zipapeti lwaki tetukozesa noregi netuvindisa kuba ffe naffe ng'eggwanga ako kalowoozo kange kyemmanyi naawe ali eyo kukuluma nga bwegunuma awangaale kabaka wange tata wulira bineno bintu biki biyiteno bewatuma okutujuneno tata begatta n'abali abatutulukunya tata wulira bineno bintu biki biyiteno bewatuma okutujuneno tata begatta n'abali abatutulukunya